akekho dlula baby. Stove Swiss ugesi. Angel love into yamampintsha no babes. Give you my all, I wanna do that on a daily. Sithandwa senhliziyo ngiyakuthanda ke wena baby. Sengifuna sibobe ifindo kwesiko malume bezekini ngikwenzo wami ngeqiniso. Amashumi amathathu noma ingaki bengazisho sithanda ngicwele blind umndeni ufuna isihlobo esihle. The voice, the body baby unefika around ass. Hella thick, I'm loving all of your features. Budla into engabuzwa yakhala wonke amajida wafika wanginika lonke loluthande kade ngilidinga. Khona abangajabule ngoba sithandana wobagada cause bafuna ukubhidliza lento esayakha. And bayohlale bekhuluma onondaba kodwa manje akusenandaba ngoba uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Ukuthanda kwami angazi ngiqale ngapi. Like phela amagama nkosazana. Baby wawukhona izinto zami ngakakhanyi. Abantu bengakangazi ngibonge lokho nje ntokazi. Yeah. You bring happiness to me. So tired when I wadalelwa mina. I know you goal driven and I hope that you achieve. Wonke la maphupho nathi sikhule sibe rich. Tasty expensive mina nawe siyayifanela. Not even sure ngiyakudeserva. Ubaby uhlale kude ngizokutshela soon as ngilenda. Lately I've been busy ngiyalekha ngisho mesitexta. Khona abangajabule ngoba sithandana wobagada cause bafuna ukubhidliza lento esayakha. And bayohlale bekhuluma onondaba kodwa manje akusenandaba ngoba uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Together, baby, for life.